잊을 벨라비 This is when I will put colossal Yo Kim I got the message I love her
Oh, 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 hey, 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 yeah. Oh, 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 oh,
yeah.
Ah, ay, 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 peke, peke, ni kupe habari Tangu nirudi safari Nikakupata kimwali Tumeshinda dhohari Nitazungumza naye bibi na babu Wataridhia Siku ya ndoa shira wigi Mie kanzu na jambia Tumeshinda visingiti Wamea mtutishi Maneno yenu uchafu Yeye sabuni miejiki Mtasubiri mazishi Sisi bado tunaishi Utamu wa wali nazi Ule na parachichi Ayu wali wangu Wendi wetu nu yangu Mbeba siri zangu Mwenye tamu yangu Ay mama Tumetoka farawe Wache wange Maneno ya msijari Peke, 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 peke
I dedicate this song to you, baby My heart is for you, baby The boss
Love is good, baby
Hey, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Mi kupeo, ri kupeo, mi dola Arusha na Manyara, ama ni kupeda Mi kupe fahari, ni kupe dinari Ni kupe bahari Samaki waishi mbali Roho zilo wapinda Wambie ugonile Ndaga kiasi wangu Boy 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 Tumeruka vizingiti Wambea mtutishi Utamu wa walinazi Utafune na ndizi Aisi mama Asari yangu we Aje mama mkwe Akupera zawadi Ay mwali wangu Wendi wetunu yangu Mbebe siri zangu Mwenye tamu yangu Ay mama Tumetoka far away Wache wange Maneno ya usijani Peke, 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 peke Pa, 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 pa Ay mama
Ay mama
Ay mama
Aje peke peke
Aje wache wange
Peke peke peke
Ay mama Tumetoka far away
Tumetoka far away
Barnaba
Tausi ndege wangu Ndege wangu wa thamani Ndege ulo shikamani Na vitu vyangu wa thamani Ni adamu ya ndoa wangu Ni peke na mamu
Cheke, 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 cheke tuwa Cheke tuwa
Yeah
Mopao, you king
Love is good, baby